insuku eziningi ngivamise ukuqinisekisa ukuthi ngifunda indaba ezasendaweni local ezezwe nezangaphandle. Ngiphinde ngiqiniseke futhi ukuthi ngiyalifunda izwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Futhi hey, angisho ukuthi igebe phakathi kokufunda kokubili liyakhula ngokuvuleka usuku nosuku. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Usotheology uCarl Barth wayegqugquzela abafundi bakhe ukuba babe neBhayibheli kwesinye isandla nephephandaba kwesinye. Isiluleko esihle leso. Kungokuzwa uNkulunkulu, kanjalo futhi noqondo oqhubekayo emhlabeni. Kodwa ngathembeka kule ndaba. Kwezinye insuku ngiyacasuka ngengisuke ngifunde indabeni. Abantu bangayiphatha kanjani ngempela kanjena? Bangaba zikula kanjani ngaleyo ndlela na? Bangababi kanjani ngale ndlela engiyifunda lana? Futhi lokho thina amaKristu sikubiza ngokudinwa okunobulungiswa. Kuvese kuvuthe enhlizweni yami. Engifuna ukwenza empeleni ukubanika iqhuzwana lomqondo wami. Okuyinto elulu kuyenza kulezi insungu e-social media njengokuba isemlweni yezandla zethu cofocofo. Kodwa ngakube ilogo nembala yini uNkulunkulu afuna sikwenze? Eyokuqala kaPetro 3:9-11. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka. Kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidlifa lokubusiswa. Ngokube esuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle, makanqandula imlo wakhe kokubi neindebe zakhe zingakhuluma inkohliso, adede ebini, enze okuhle, afuna ukuthula, akujonge. UPetro, ubhala lana ubhala emakholwa, ayisekukhashelweni ngesihluko esimbi kabi, futhi akhuluma ngakho kafuphi intobeko. Iyabona kanjani? Zikhona izikhathi okusifanele ukuphakama sikhulume. Kodwa ukuzwakala kwentobeko kulo mhlaba ongumayibonele ngokwawo kusuke kukuthela amanzi emhlane wedada akuzwele indlebeni zawo. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo zikubusisa ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.